Sijari unapakwa ina, unapaka poda. Fanya mambo yako na kungoja. Moyo umesha taka, mina fata order. Wezi kukata kiu maji kwa kisoda. Message sent, shika, kamata. Kama unataka mapenzi yako, hapa. Chaka, chaka, chapa, chapa. Wakituona wanatapa, tapa. Umeka kambi maeneo haya, anasema uwazuri meota pabani. Never die, never expire. Tusicheze mapenzi ya moto fire.
Na kama mapenzi safari, mikwako nshafika na pokuenda. Au kama bahari, au basi nifunze kuogelea. Na unge kwa mchezo sio kamari, au kubeba maji kwenye tenga. Lombele yako nakula kiamu. Wala mie, sina mwingine tena wakufanya nicheke. Na kama chanda wano chema chakufikwa na peche. Wala mie, sio ni mwingine tena wakufanya nicheke. Na kama chanda wano chema chakufikwa na peche.
Tell me now what you do for the love. What you do for the love. Give it up, give it up for the love.
Kwenye miba na chechemea for my woman. Bahari ntaogelea for my woman. A real man care for the woman. Nana weza kukosea kama human. Takufanyia changes, takupatia mapenzi. Takutungia tenzi, nikuimbie. Nikusifie, ujisikie. Uko na mie, sogea nikuambie. Swezi acha kiti chako mtu wakalie. Swezi vunja moyo wako, staki umie. Yes I do, I'm telling the truth. My heart and my love, all I give it to you.
Na kama mapenzi safari, mikwako nshafika na pokuenda. Au kama bahari, au basi nifunze kuogelea. Na unge kwa mchezo sio kamari, au kubeba maji kwenye tenga. Lombele yako nakula kiamu. Wala mie, sina mwingine tena wakufanya nicheke. Na kama chanda wano chema chakufikwa na peche. Wala mie, sio ni mwingine tena kufanya nicheke. Na kama chanda wano chema chakufikwa na peche.
Shika kamata yako hapa. Chapa chapa. Wakituona wanatapa tapa.
The mix killer.
Never die, never expire. Tusicheze mapenzi ya moto fire.